It's Cloud Beat, baby.
Ni binadamu malaika kasoro sijaiona, Hey girl from Jamaica, you're my head biggie chuma, Pretty, 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 pretty. Kama biso zuri we nipilige. Hata sekunde siwezi kuforget. We mnyamu kama nyamu kwenye play. Don't you know, I swear, I love you girl. Don't you know,
I love you.
Give me slow, walai, utani wa. Give me slow,
I love you.
Don't you know, I swear, I love you girl. Don't you know,
I love you.
Samaki, mtamu, wakibuwa.
Unshasa,
unshasa. Si kumbuki tena. Masei queen, instana dharao.
Sina
like it tena. We wangu wo, baby. We wangu wo, Si kwachi no, baby. We wangu wo, We wangu wo, baby. We wangu wo, Si kwachi no, Nikiwa nawe party zone. Vyavyo tanesha maringo. Nikesha kwa mado ido. Nipe nipe mo. Sweetie mami lo. Moyo meutakasa. Wanini mwingine kwa sasa. Umesha kifungwa kitasa. Chama pensi pokea mahaba. Don't you know, I swear, I love you girl. Don't you know,
I love you.
Give me slow, walai, utaniwa. Give me slow,
walai, yo.
Don't you know, I swear, I love you girl. Don't you know,
I love you.
Samaki, mtamu, wakibuwa. Maumivu nshasa, nshasa.
Sikumbuki tena.
Maslay queen, instana dharao.
Sikumbuki tena.
We wangu wo, baby. We wangu wo, Si kwachi no,
go on the ground.